Abaiza batu ulechigana echo masambu mwako kwedewe risankuli musomeri olungereza sakono kubara choka social studies ate ye na waisabube okusinzira kubifude mbikizo ebyo mwako kwede ebyo furumizi duwe chitongule chepikizo chayo naebo bila zenti abaizi baitide wagulu olungereza nge mituwaro chinana muka sambu mubina mwatano mumukaga bafunye wakati wa distinction 2 ne credit mubirara abaiza abalenzi bebasenzo kolo bulungi nge mituwaro ena mukanana mubibiri mwabiri bayise bulungi ate baba wala abaiza babadde mituwaro ena mu enkumi satu mulusambu mu nsambu abaiza mituwaro musambu mukasambu mukinana bebagudde ate baba izi emituwaro omutuwaro gumo mubitano mu nsambu bebe wandisa na yoro na kuro kutu ulebigezo mdeba tulabika ko mkomele luzira baiza makumi atano munana beba tu ulebigezo banaba itide kudaliri soka abili mmusambu mudaliri okubili kumina basatu mudaliri okusatu ateba tano mudaliri okuna muenda beba gude ateba satu bebe wandisa ate ni batatu ulebibozo kukomera elie mbalala abasiba satu mmusambu beba tu ulebibozo mmusambu ba itide mudaliri soka kumina batano mudaliri okubili kumi mudaliri okusatu batano mudaliri okuna babili beba gude atomu teyasobola kutula saba wandisi wa kitongole kyebigezo yedano donga agamye kyabaana batawanyiziddwa okuddamu ebibuuzo ebyetaaga okulowooza naddala SST era nga kino kyekyaviiriddeko obutamukola bulungi odongera agasseeko nti waliwo ebibuuzo ebyabayizi byebakyanoonyerezaako naddala mu disitulikiti ey'ekisoro Kampala Mukono na Mutumba Kasanda Buyende Kaliro nga biteeberezebwa nti waliwo abayizi abeenyigira mu kubbirira ebigezo wabula odonga agambye nti omuwendo ogw'abayizi abeewandiisa kyokka ne batuula ebibuuzo nga ku mulundi guno basoba mutwalo ogumu nga kyetaagisa okunoonyereza kyokka waliwo disitulikiti ezeeyongedde okola obulungi ng'ate emabegako ebyazo bibadde bitambula bulungi.
But I'm also glad to note, Mama, that there are districts that have been posting very high failure rates. One district is Queen. Queen used to be 37%, but now that failure rate has come down to below 20. So I think something good is happening there, and something like this can also be replicated in other districts to reduce the number of candidates who are ungraded. Then also concern, as you have often said, Mama, is Division X. These are the children who registered but did not show up for the examination for various reasons. We hope some of these reasons can be mitigated so that as many of our children who register for examination are able to appear and sit the examination. I thank you very much, Mama.
Minister Vinjigiriza Janet Katara Museveni alagidde omuwandiisi w'enkalakkalira mu ministry eno okunoonyereza ku bitongole eby'obwannannyini eby'enjawulo ebitegeka ebibuuzo n'ebibuguza amasomero okuyambako abayizi okwetegekera ebibuuzo ebya UNEB eby'akamalirizo kino kiridde ssaabawandiisi wa UNEB Dan Odong bw'abadde afulumya ebyavudde ebigezo eby'ekibiina ky'omusanvu eby'omwaka oguwedde ategeeza nti ebitongole ebyo ebimanyiddwa nga Examination Bureau bitegeka ebibuuzo ebimu nga tebiri ku mutindo era nga kino kibeerako abayizi okutuuka ku bigezo bya UNEB nga tebamanyi kye balina kuwandiika. Janet Museveni wano asinziridde n'alagira tuli agenda omuwandiisi w'enkalakkalira mu ministry y'ebyenjigiriza okusalira ekizibu kino amagezi kubanga ebitongole ebya Examination Bureau biyinza okuviirako abayizi obutakola bulungi bibuuzo bya UNEB.
There is a mushrooming of private examination bureaus that have continued to distort the purpose of learning. Learning is not about passing exams only. It is demonstrating acquisition of desired competencies. So, the argument that examinations bureaus can continue with their ways because the government liberalizes the economy really does not hold any water. Therefore, I have asked the permanent secretary for the Ministry of Education and Sport to diagnose where the loopholes could be in the practice of examinations bureaus. These loopholes must be closed by either enforcing the existing legal and regulatory frameworks or promulgating new frameworks where none exist.
Minister Museveni era alakide kitongole chibuna njiziba kumutendo kubinjigeza ministry eno kunonyereza kubasomesa awamu n'abakulira amasomero abatakiriza buvunaanyizibwa bwabwe nga kino kyandibanga kiviriddeko abayizi abasobye mu mitwalo omusanvu okuga ebibuuzo.
Why should a teacher who is earning a monthly paycheck be absent for a whole month and no single parent in that school is making any noise or alarm about this? Teachers who continue to receive monthly paychecks from the taxpayers' money but are absent from duty must be asked to choose whether they want to remain in the public teaching service at all or altogether exit and use their skills elsewhere. Therefore, I'm tasking the Directorate of Education and Standards to make use of the technology that the government has heavily invested in to monitor teacher presence and teaching in the classroom.
Mungeri ya mumu chara Janet Katamu 7 alagide abavunanyi zivuwa kukurondura masomero okomyo kusindika wa kumevigezo mu masomero jiva somesa obamu bitundu mbabera kubanga chizuri duwa ntabasinga abasinga be kubana na badukanya masomero ni babira abana evigezo.
There is a mushrooming of private examination bureaus that have continued to distort the purpose of learning. Learning is not about passing exams only. It is demonstrated. I also want you to convey my displeasure at some unprofessional practices in the administration of examinations and within the teaching profession. According to UNEP, such practices take place leading to examination malpractice, the common forms of examination malpractice being 1. Posting specific invigilators to examination centers as demanded by school directors. 2. Posting invigilators to the very same schools where they are teaching. And 3. Posting fewer than required numbers of invigilators to an examination center, thus having some examination rooms not being supervised. Among the first, UNEP has reported that some education officials have facilitated the registration of private candidates as UPE candidates, thereby defrauding government. This is completely unacceptable.